ayada u fiicanahay xalay kolley ilaalada ka dhacday ani hadduu waxbay ma gaarin waa fiicanahay dhallinyarada ilaalada ay ahaayeen wax gaareen iyagana say u kala doronaada madiba waa fiican yahin tusaale yaalaan alxamdulilah anigu waxbay ma gaarin waa fiicanahay waxaan baaba ugu daran lahaa hadda shacabka iyo ciidamada amniga hadday iskaashadaan cid keligeed nabad ma keeni karta in ciidamadii amniga ay gacan la siiyo oo shacabkana abladarada ayagana dadka la shaqeeyaan oo waxii ay arkaan ay soo sheegaan marka amniga laisku kaashado taasaa kolley ku baraarijilaa socdaa oo arday bani aadana cid cilimo dhowrtan laamuka adi qof adiga ku ilaalinaya qof isdilaya kolley lama celin karee laakiin say iga rabeen saas maya in haddaba wax badanaa la dhimaa wax badanaa la qabtaa wax badanaa la baaraa wax badanaa lasoo xiraa marka adiga taas waa socotaa le marka laakiin shacabkana doorkooda haddaba waa haystaan haddana inay sii labalaaban oo ciidamada amniga gacan ku siiyaan oo waxii amdaro ee arkaan ay soo sheegaan ciidamada amniga si ugu baxaan taas ay leelahay ciidamadeena roosha ay hadda hayaan ay sii labalaaban.